amenifanya na misi tu. Mwambia siogope, Ali ni kipenzi cha watu. Tafanya party nyumbani, hiyo yote kwa ajili yake. Tena sije peke yake, siogope aje na wenzake. Tafanya party nyumbani, hiyo yote kwa ajili yake. Tena sije peke yake, siogope aje na rafiki zake. Basi mwambia aje,
aje.
Nikaomba namba bichu wakani shushwa shu. Ili nikose sharaha, lulu neka mdanganya. Mwamba mini wakwake, anyogope tena sinicheke. Ili nikose sharaha, lulu neka mdanganya. Mwamba mini wakwake, anyogope tena sinicheke. Basi mwambia oje,
aje.
Oh, aje,
aje.
Aje na rafiki zake,
aje.
Sije peke yake,
aje.
Bolo aje,
aje.
Aje yo aje,
aje.
Aje jamani aje,
aje.
Aje na misi aje.
Aje.
I'm gonna marry you one day. Come through, baby girl, I just want us to speak. See, we met on a Monday. You must be next Monday, cause you make it 1 week. You been to the west side. Forget whatever you seen on them Nollywood films. I wanna be your best guy. So let's try to do test fine. No one's better than him. So baby, give me your digits. Let me Google map location, come and visit. You should show up in something exquisite. I could come over to yours, girl, where is it? You could teach me to speak in Swahili. Like sawa sawa mambo vipi. Can you tell that I'm feeling you really? Ali Kiba and Emma, my baby. I know that you feel me.
Aje. Oh, aje.
Aje.
Aje na rafiki zake.
Aje.
Sije peke yake.
Aje.
Bolo aje.
Aje.
Aje yo aje.
Aje.
Aje jamani aje.
Aje.
Aje na misi aje.
Aje.
Come through,
baby.